Bende iseyie Yesu? To idwa ng'e gima odwaro ni tim? Emuma Nyasaye wachonwa gima onego watum. Owacho ni odwaro ni walemne pile ka pile. Odwa ni walemne kata sodi kiny kwachiew, kata sothieno kapod ok wanindo kata kapok wanindo. Onego walemne kuom chunywa sama kata watiyo. To kata ka wawuotho kamoro kama onego walemne. Odwaro ni walemne e nying Yesu Kristo. Her Nyasaye kod chunyi. Odwaro ni iher kata owadu. Iwer kata jirani mari kaka iherori. Odwaro ni puonj nyithindi wach Nyasaye. To bende kanyalore, itergi e kanisa. Odwaro ni ilem ni ji mondo oher Nyasaye. Odwaro ni mondo inyis kata osiepeni kata wedeni mondo gilu Nyasaye. Owacho ni nyithinde ok onego riamb to ok onego kwal. Onego ibed ng'ama ja adiera. Onego ibed ni tiyo kod tij kod lweteni. Onego ibed ni ing'ama nyalo miyo nyithindi kod joodi chiemo. Onego ibed ng'ama ok kwal. To onego ibed ng'ama ok chul gik mriambo. Onego ibed ng'ama kata katumo ohala, to tumo ohala maber. Ok onego riamb, onego ibed wach Nyasaye. Onego ibed ng'ama oikre mondo okony ji. Onego ibed ng'ama ber noweteu kod nyimineu e Yesu. Onego ibed ng'ama nyalo miyo jo tij Nyasaye mapuonji wach Nyasaye. Kitumo kama e, to inimi Nyasaye. Ok onego ibed ng'ama iye lith kata ng'ama iye wang'. Kata ka ng'ato otimoni gimo marach, intimne maber. Her Nyasaye kod chunyi te. Nyasaye Yesu neno herowa, emomiyo neno mi ngimane, mondo kata ka nene wan joricho, to neno herowa be. Emomiyo onego waher kata jokidwa. Ok onego watum gimo manyalo mi ng'ato iye wang'. Dendwa en ma Nyasaye. Onego wakete no bed maler. Kik wane na gik moko onego wamadh kong'o kata wamadh njaga. Magi Nyasaye ok dwa nikech gigi gin gik maketho dend ng'ato. Dendwa en ma Nyasaye. Tek mondo ng'ato we tumo timbegi. Kwa Nyasaye mondo konyi. To kikwa Roho Maler to biro dak e chunyi to bo mii teko mondo iher Nyasaye. Ok onego ibed ng'ama nikod mon mang'eny. Onego ibed ng'ama nigi mon achiel to ok ohero mon. To onego ibed ng'ama puonjo nyithindi mondo oluor Nyasaye. Mondo oluor kata wegegi. Mi Nyasaye erokamano kuom chiemo. Onego imi Nyasaye erokamano kuom gik moko duto. Nikech Nyasaye obro riti. Onego imi Nyasaye gik moko te. Nikech gik ma Nyasaye imiye gin gik maber. Ok onego ibed ng'ama oluor. Nyasaye en wuor. En men gi teko mohingo yochiende te. Kod gik moko te manie pinyni. Yie kuome to obro riti. To kata kin kod gimoro agima, inyalo kwaye. Inyalo kwaye e nying Yesu Kristo wode. To obiro winji. Kata kumidhiye, nyis ji wach Nyasaye. Nyis ji wach wode Yesu Kristo. Mondo gibende giyie kuome. Kapok iyie kuom Yesu Kristo, to kidwaro yie sani, adwa ni lem koda lemo ni. Lem kama. A Nyasaye, an jaricho. Ok amor nikech richo masetumo. To ok adwa timo richo kendo. Nyasaye, akwayi mondo ikaw richona. Igol te manie chunya mondo abed maber. E nying Yesu Kristo, Ruodhwa, akwayo. Erokamano kuom golo richo kuoma. Erokamano kuom kwoyo chunya. Alamo mai, e nying Yesu Kristo, Ruodhwa. Amen.